nawantiriyande joyni terminta capantati studio kalangu habaruji e fulfulde korjamon e moɗon ko wattu himɓe million ɗiɗi e feccere ka e won ko yiɗi waɗnede ko yaawi yaawi ballaga yahde e ñamande ɗum wonno ko horojo leydi Niger Mohamed Bazoum haali subaka o enna wakkati mo yo fottu e battuɗiɗe ɓe gaɗa dow fila ko darto jeɗɗere ittanade remoɓe e duroɓe leydi men Niger to enna margu bene tawa kalande lerjo mo doso en nana haala makko kaseeɗa e muɗum nanni fawar jondu kon nani ñalade duniyare ittanade gam batte dur duggol e gaccieji ko watte yaade e rewɓe kañum e cukalo nde woyi kandu kono noga e joyi lewru novembre fof ko watte nde duniyaru hisama ko watto himɓe capan tato e jeettor rewɓe tawaɓe dow hemre laatiɓe no gonno jiiya on torraɗi e ndarde leydi men Nicha yewtere men pinna hande studio kala ngu warta e dow filla ko darto ñalade sappo e jeegon joƴƴinaɗe gam batte dur duggol e massibaji ko watte yaade hakkude rewɓe e worɓe ɗum ɗuɗo inde ñalade ittani dow fi on endan fananen kañum dukon nanoy ɗum wontiri ele yewtere nde endan kono jeñalli e moɗon Soumana Amadou Diangane to habaruji fulfulde yerdodirɗe koye kibaruji ni tawa jon kayni fa hande horeje leydi men Niger Mohamed Bazoum subaka hande o yettoyte margu bene tawa kana les commune mo Birnin Gawre région mo Dosso nokku to tawade kono nan battiɗaɓo no waɗe dow fi ko darto jeɗɗiri itanade hono himɓe golloɓe ladde noonni ɗum ɗu konda horejo leydi Niger Mohamed Bazoum o haali nder majji o wi ko wattu himɓe million ɗiɗi e feccere ɓiɓɓe leydi Niger ka en yiiɗi wallitire dow ko yaawi yaawi ñamande Allah e rafi ndungu lobbu hitande hikka haala makko to seeɗa muɗum ni enen ko awsi bandi min taba to nan Dosso hoƴinelde min
ndungu hitande hikka ngo yeeɗo no ministre kawjiɗo filla demal on holliri arande no ɗum fuɗɗiri noon gokka wattama sanne ko alama lobbo no heɓete amma nder wuroji kewɗi ley hantode lewru uttuɗon no toɓo dari ɗum waddi rafi keƴoran ñamri ɗum saabi komiɗe nilda miri siriɓe nder nokkuje ɗe fuu waɗoyde hisabu yewtididde e nimɓe famude toy nimɓe tawa nder fi on e nder ettoji mabɓe koɓe gaɗi holli ko watto nimɓe millioji jeetato kamɓen rafi keƴoran ñamri o torroyta ko laati nder mabɓe millioji ɗiɗo e feccere jiɗi wallirede ñamri dow ko yaawi hanɓe du waɗanede ɗum
wonde kuma yekka mata a musu
hitande fuu noga e joyi lewru novembre kañum wonno ko watte batu ñalade ittanade e dow darnade noto ko tawe ni hono basi ko watte yaade e rewɓe cukalel nde woyi tawe accitama hitande duɓinaɗe noga e goho hitande hikka nde endan ni rewɓe e ley leydi Niger ko watto capan tati e jeetati dow hemere kañum woni ko yii hono torraji ɗi enda yerno ministére hawjide ko yarto yesso rewɓe e gurdam muɗum en tamadou konna fedde le duniya hawjide filla ko darto hono ndenago himɓe kandu holli dow ñalade nde endan ko nde ittana gam batte Allah ɓe mbi duniyaru noyi watta ko tawe ɗum heɓa ɗum faddo hono torraji ko watte yaade e rewɓe kañum e cukalo e nde woyi nani ko yewtere ko rahilata Soumana Siré ni en enen du konna pirɗen ɗo e fulfulde
ɗo Niger do fi torraji kunde worɓe e rewɓe no waɗa dow hemre pecce nogayi e jeenayi ko laati pecce tati ɗen fuu hedde to rewɓe no yeruno ministére hawjide filla gurda rewɓe holliri duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi yaade e nogayi e go'o rewɓe ɗi torraji ɓuri memude fuu du nder région Dosso ko laati dow hemre pecce capanɗe jeetati ndenno ñamayi maradi zender tilaberi e difa hawtade e pecce joyi do hemre nder région zender worɓe ɓuri hebde ɗi torraji ɗuɗal majjun fuu harto janol e rewɓe non yaade torrede har falju mum e hoore mum na e hakkillo muɗum yaruno fedde leyɗe duniya wiiri ɗum e hunde non ko wawi darnede ɗum du se bayle heɓama e nder jonde ɓiɓɓe adamaɓe kanƴum e laabi sariya rewɓe e ɓiɓɓe rewɓe mballe keɓa hunde ko joggi e heɓude gollirgal dow fi gurdam harusiji polisiɓe sariyaji e jonde nimɓe heɓande jawdi gollirtendi watte e nder sigila yitugol hakkeji rewɓe
a gaccakoumar hama min jettima sanne nonnoon du hawrinide waɗama ɗo nder leydi men Niger mbiyen galluñemi ɗo en ɗan ɗum du dartina hooreɓe fina tawa ɓe leydi Niger kañum woni ko wari fotti ɗon en ɗan ele hawritere nde du konnani kamɓe hooreɓe ɗum woni lamɓe tuɓe hawruɓe ɗo en ɗa ɓe kooƴi aadi wiide ke neɗɗo mabɓe fuu dewlita suka debbo mo yettaki duɓɓi sappo e jeetati ɗum du konnan ɓe mbi ka wonno haala kaɓe mbortiɗo galluñemey hono kaldo hala kaldo television mawdo mo leydi Niger kam wono du sultan mo leydi Zender ciagal mundu kambe lambe finata be be bi e be jamadu yaade e hore be dibbe neddo fu hoje aade wiide to dewle suka debbo mo wada dubi sappo e jetati e der leydi meden Niger di enda faande le habaruji ni faande do studio kala ngono taado fi ko darto CSC kam wonno hono sarus kaw jiido moddintingol filla kabaruji leydi enda kambe du ko ndani faande be murtini andinore mabbe andinore latido ko be ngadi noddangal yaade hokkobe habaruji gam batte neddo fu ngado gollal kokkol habaruji tokkalabe diida do fi on enda andinore ndedu ko ndani ko be murtini de hokkobe habaruji hewbe neddo fu eno yiri hala kano don sabi minen min biito joni min tewta min paama ne wonno dum edun yara kan wonno golla CC hore mudu secrétaire général CC andini no adama dawati ko landimo
labi didi godi CSC e hore mum de hii ko wada ko dotanaki fodde no labi kawjidi golle kokkol habaru bi iri yama committee kawjido ko watta cuudi e dereji kokkoji habaru dotanake labi golle kokkol habaru din enda dengada mum sai committee o endan nodda suudu habaru dun enda nana ko du wi'a jeddije didi dermu de idun habiti du sai suudu du endan jabo derol gol jeddire wore talkuru du committee on endan windi e talkuru jabaaki suudu du endan gadde yeso committee sawortobe ewtino filla on endan den gadam committee o endan taja no suudu du endan jukkirte lawol didabol gol endan kan woni bi leydi fu hii ko suudu habaru wadani dum gacce no wawi windude boytali mu yara CSC hala gacce de suudu du endan wadani
incriminé
edo hala kaado ka CSC wadi ni wadi ko faware jondu konna ni hono dum won ko burti atalata noni himbe hewbe fu hono be ji jaccere wadi hala ka hono wodi kulle lati du konna hana non tokkirteno ane pi kany won hono fedde dental hokkobe habaruji do dereji binde teddi horeje mabbe teddo Zabairu Souley o wi CSC tokkay laabi kan tokkedi dum o halni Habibu Garba.
Nous avons appris avec surprise
min nani dum amma dum haydina kemi no CSC wadiri ni dotanaki no hana tokkirede ko suudu habaru jukke altine derol habaru gol endam wurtina jagore mun talata subaka min gi andinore CSC wiude ministere kawjido filla kawrul jawdi leydi yamama do filla on endan amma kokko habaru o min kakin kinay tabba deni yamama wadda holla gonga ko habaruji di hokki di endan CSC jukku kokko habaru onon tokkiraydu no ana tokkirede fu min jami ko ko habaru um o wi'i fa warde handen CSC noddaymu jami undu no holla ko ko habaru o enna CSC jukkumo ni non fadde ba o nodde o jami
avant qu'il l'entende même
nani le college chapantati jeddi pamari hautade CG e fa handen l'école to sukabe yatne kito hono golle juude le commune rurale mo wur gelajo region mo tilaberi no kuida enda fu mabama dundu alle rafinde na gu dundu wonno kabaru mo studio kalangu hebi subako oton enda wuro gelajo der maji se hisama le kuli chapantati jeddi der maji hono ko watto noga en nay fu ka en kay mabitaani jaati jaati hono ilnunde wadano nay lewru october mabito le kole leedi Niger fu dum fuddu konna gar rafinde na gu endan jonno hisama ko watto sukabe jangobe ujunaaji nayon latibe hetta yaade hono faande wadude jande mudu hawtade e jangino mabbe kay hore mudu yem nani fa hande le habaruji ko taado enda ni studio kalangu eden kala haladu konda ni filla nyamri nyamri di du konna hono dum wonno jahangal sappo al ko wada le jeddir itnaande nyamdu jiandu to enda Italy fudda kana noga e go lewrundu ya hanta noga e jetat lewrundu enda dum waddi ko biro joddandi go leedi Italy do leedi Niger kambe du konna be ngadi hono burundurgol waawde defu on enda dum du konda hono jangob le comité ASEC ASES nene won ko wiyete dum du gam batte alle be jeewa moy waawi wadde hono nyamdu hono cubinindu fa wodi non ni fa hande bandi min meter Rabia Maykano kanyum won ko yeyto enda wadde yewtane min pirte fulfulde
e laso jangobe kitade defol nyamdu der jangirde a access do nyame natube tewtewru urdo nyanyal der defol nyamduji leydi Italy ambassade Italy tawado do enden leydi Niger du kan sigi lidum gada ekkintinoje balde didi de ardido defirde nyamdu leydi Italy gon wadani be ko wona no tefe dermu kan woni
mission Niger
unno hokkan sukabe umma to de lawol kebol golli do balla horebe leydi Italy be kokki andal robe peroybe e be leydi Niger
nayo der laso be endan kan en keba urbe nyenyude ramoto no goto der mabbe kanko du hebi barjari mawnidin
do welti sanne gammi mi jay mi do watti gokka ko nyande gum mi heban lawol ko gollay der nokkuje mawde to ne maji sotteti
wattaɓe meeɗa ñamduuji ɗin enɗan nani belɗum deful maɓɓe. Seydinaali Sidi Ahmed, andiraɗo Alfadi, no tawa nder maɓɓe.
Mi muyanano ɓiɓɓe Niger gollira e lacciri kamɓe kettugol hawtade e kullegol nder mum ko yadata e defol leydi Italie e ko Niger.
Gaɗa tewtewru ɓurɗo ñeñal nder defol gol enɗan ko waɗa iɗum daara ɓeydude dimmanato wamɓe nder tewtewru du enɗan yaade yeeso.
E dow filla ko dar tewtol takkubayi ko watte durwoɓe leydi men Niger ko wattede gondani ɗo enɗan gallu ñemen se warowi nene ne ka région mo gender du suɓe ke durwoɓe muɗum to enɗan mata me won koɓe gadduɓe timmini kano woni ɓe mbi eɓe godi hitande hikka nde layre sanne ley durwoɓe mabɓe saago durwoɓe mabɓe mawɗo mbiyeteɗo Tasiw Sani woni ko heddaki nani ko fande gréma ari laateɗo cawirteɗe dow filla ko darto durwo to enɗan région mo gender haalani bandimin Habou Sarki.
Se gonga durwoɓe amin no mbawi durwo sanne dey ley kulal komin tawa hitande fu woni durwoɓe amin ɓen no gondi e cukaku sanne, amma e jiiɗe am ɗo yaade duuɓi ɗiɗi na tati ɓe keɓan andal nder durwo sanne. Ko woni hen ni durwoɓe amin ɓe no gondi e cukaku, nden noon harto bawal durwo ɗon yettore Allah, gam nder durwoɓe hemre 18 min keɓi suɓade ɗum du gam bawal durwo waɗi komin koƴiɓe. Jonkay ko heddi woni min ekkintinaɓe ɓe ñaña nder duro jonka ko heddi ɗum heeda to amin
amma soransan cem baɗamu woni.
Eley yewtere pinnolngol ni mbiyeteɗo mada Ahmed Mariama Moussa, hoorejo ONG hono kawjiɗo filla rewɓe kañum e sukaɓe wonɓe ne yiya torraji ley koreji muɗum en yewtani rakia arimi e dow fi ko darto balɗe sappo e jeego koɓe murtini gam batte durduggol e masibaji ɗi endan kadi sendan du hono no woodi ñalaɗo ittaɗe dow fi hon durduggol e ɗiɗo torraji nani yewtere nde komin pirte fulfulde.
Les 16 jours d'activisme
balɗe sappo e jeego ittanaɗe himɓe daraniɓe gandurwi didde torraji ɗi rewɓe gi'ata ko fuɗɗa hitande 1994 nogay e joyi lewru novembre ñalane ittanane durwi didde torraji ɗi rewɓe gi'ata, go e lewru décembre ñalane ittanane gandurwida e ñaw sida, sappo lewru décembre kando ñalane noon dartingo hakkeji ɓiɓɓe aada ñalaɗe ɗe joɗɗinakina gan durwi didde e torraji ɗi rewɓe gi'ata e dartingo hakkeji ɓi adama.
Ɗume waɗete ɗo leydi Niger nder balɗe sappo e jeegom ko watta ɗum acci hollude rewɓe mardi bondi?
Pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi no gaɗan hawrindeji kewɗi waɗango himɓe tindinoji bittinol wala dow torraji ɗi rewɓe e ɓikkoye dewoy kolleti, kadan do ɓe kolla koɓe jardaki e dewlinol ɓikkoye dewoy law nder leydi Niger. Himɓe boytortoɓe e fi o no waɗa pecce 2023 dow herme dewlingo ɓikkoye dewoy illa jottaki kando no waɗa pecce 76 dow herme. Denne leydi Niger no nder leyɗe duniyaru ɓurne dewlingo ɓikkoye dewoy law. Ɗum waɗi kawral mangal waɗa gal Nations Unies
ko saabi jama'are leydi no ɗuuɗa hannden yaade
gam iɓe gaɗa ɓeyngu nder ko yaawi. Ɗum waɗi leydi Niger no yeeso dow fi leyɗe duniyaaru gooduɗi jama'aare.
Hikka nder durwo moɗon ɗumi cigili ɗon waɗude
hitaane hikka de ni fedde amin de no waɗam batuji mum nder janguirɗe ɗo baylol jikkuji ɓe andini laabi ɗe neɗɗo tokkata de ni torrama yewtereji dow no gattete dow radioji gure ladde e teleji gom gam yottingo lilal to himɓe. Ɗum ɗo balla no ambassade Luxembourg hawtade e fedde Nations Unies.
Ɗo wonɗo habaruji fulfulde tili hannden ɗo studio kala ngu nde ɓurtini on nanan mbiyeteɗo fande ni Hawa Ousmane latiɗo kañum o enɗan waddankanɗo habaruji e ɗengal hawsankore. Assalamu aleykum, mbalente jam waali.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ejena topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sraunia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ejena FM. Studio Kalangu.